na minita sema ya menifika koni Udhihirisha salama wakikuenga matoni Udhihirisha salama wakikuenga matoni Hasidi hana alama na kitone moyoni Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Japo kuwa sipendeki sina zuri hata moya Na wala sibabaiki si ajabu natambua Japo kuwa sipendeki sina zuri hata moya Na wala sibabaiki si ajabu natambua Na wala sibabaiki si ajabu natambua Nyoka hawi na rafiki Mwisho wake umua Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Ona kuna sihi swahibu hayatia manani Nenda mwendo taratibu uwajue kwa makini Na kuna sihi swahibu hayatia manani Nenda mwendo taratibu uwajue kwa makini Nenda mwendo taratibu uwajue kwa makini Hasidi kama kurabu haikumbuki hisani Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Hasidi mpe talaka usimuingie chini Ukimuona cheka ngiwa na woga ruhuni Hasidi mpe talaka usimuingie chini Ukimuona cheka ngiwa na woga ruhuni Ukimuona cheka ngiwa na woga ruhuni Ana mashingo ya nyoka utukudhie moyoni Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Hasidi, hasidi Hasidi hana sababu akikuchukia Ole ona kupa yakini upate tambua Hasidi hana sababu akikuchukia Nisikie kwa makini na we utajua Hasidi hana sababu akikuchukia Kuwa karibu na wewe ataka kuua Hasidi hana sababu akikuchukia Mbele atakuchekea anakuchukia Hasidi hana sababu akikuchukia Kama yeye amekosa na wewe ukose Hasidi hana sababu akikuchukia Yeye atakapofeli na wewe ufeli Hasidi hana sababu akikuchukia Hana hana hasidi hana Hasidi hana sababu akikuchukia